point.
One shot for my mom in Uswazi. Two shots for my soldiers above me. Rest in peace. Three shots for the people who love me. And four shots for everybody who doubts me. Another bottle to my homies backstage. And another round for everybody in this place.
Bring it, bring it.
It's your king, it's your boy, man.
Kumbuka Aisha, Aisha, lini angaisha, angaisha. Siku skulala mimi ni angaika, angaika. Ilimpenda sana kamba baisha, baisha. Itaka fungana yepingu za maisha. Kaja Regina limpende ya jina. Kuna kumbuka kina Trina na Fina. Nilo acha kwa sababu ya fitina. Sibaka mimi chungwa ni kumbosa mina. Mapenzi kama mshizi. Ni bahari piga mbizi. Acha sira za mkizi. Mapenzi ya namganga usisumbuke na hirizi.
Mapenzi kama uchizi. Ni bahari piga mbizi. Acha sira za mkizi. Mapenzi ya namganga usisumbuke na hirizi.
Nimependa tena. Hata kama mkisema. Sito mtema. Nasema nimependa tena. Hata kama mkisema.
Mapenzi ni magumu, matamu na machungu. Ni mapenzi watu mungu, binadamu tu mabaya na majungu. Mapenzi ni magumu, matamu na machungu. Ni mapenzi watu mungu, binadamu tu mabaya na majungu.
Trust nobody, your true friend is your mom and daddy. Nasema trust nobody, your true friend is your mom and daddy.
Nasema trust nobody, your true friend is your mom and daddy. Nasema trust nobody, your true friend is your mom and daddy.
You can trust me, baby, I'll always be your lady. Hata kama drive you crazy, please don't act shady. You can trust me, baby, I'll always be your lady. Hata kama drive you crazy.
Nimependa tena.